Eka noyawo chunygi mondo ging'e tiend ndiko, nowachonegi niya, nondiki kamano mondo Kristo sandi kendo chiero oa kuom joma otho ndalo mar adek. Mondo giyal loko chuny gigolo richo e nyinge ni ogendini duto ka gichako Jerusalem, une joneno mag wechegi. Dhiuru e piny duto kendo yaluru injili ni ji duto, ng'ama oyie kendo batise nokuo, ng'ama oyie bura noloye. Ja ote Paulo nowacho, nikech wiya ok okuot gi injili, nikech en e teko mar Nyasaye makonyo ji duto moyie. Kaka nondiki, to ng'at makare nobed mangima kuom yie.
Be a man of God, son of God,